mukyala n'abaami mukkirize mbalamuseeko mubakulembeza b'ennono n'obuwangwa kw'ossa abakulembeze b'ensi ne bannaddiini mbalamusaako twalaala amasanyu ganzita gakirako kumwoki wagonja andi kwekiva ababanga tannajja amuteekako kiba tunaatunula amukuba kati kuvunazaayo nange eri ekkubo mwenkutte kale mwongeze ngoma ewuune n'olulimi nnyimbye mulweka kibona omu ani amulengedde kale funa obuyungo kw'olinnya owulira ate olabe ku byaleero ankwatiddwa obujja asembereyo bajja okukulinnya mu nvunza abakusese ate obatwale bubi muwulirize nnyo wano wentuuse buli ayina ekitone kyenkusaba tokiddayo kijja kkuba ezaawo mwabawoza jjumba ayimba bubi muli ejjusa nzimbi ezaakalina nzikulu mufaani atamumanya olowooza kye kimubezaawo misinde tunuulira golola gyatuuse mugere saakola akataka k'owulira kyotera boys ne Susan Muwonga avugaza mpaka abeera kyakulya kinaatakirya omwana wo tomukubya nkaaga nti yalese okusoma n'ayimba baeseza omweso n'omukuba mbwa nti olwo omulangira obusiru okuugamba olwajja kwa mu nnyanja balubbira nga tubeetaaga nnyo n'amaato g'empaka agavuga ku nnyanja ekito n'ekimulambuza abalala byonna tebivumbulwa ddagala kiba kirungi gw'olabye omukwatireko okusinga lw'oli mususe mwanyi mundeke enkomaawo neddireyo ndijja nga ndabamukyusiza kyewungula kyewungula ssebo nerubowa yakula ejjata bamweyana yakula omulevu nebbaamu yakula omulevu ne kasajja yakula ejjata namuzindooyi n'omulevu nayera nayera ejjata Chaira, chaira, sebu. Chaira, muga, chaira, muga.